Locked of sound.
Donny Donny, yeah. Donny Donny, yeah. Donny Donny, yeah. Galloping Donny Donny, yeah. Valiza subui, urize jogo. Umeamka je mchumba. Mbona uko hivo, nikoje mi wavu. Baby, majibu yako, kiulize kifu. Aye. Wasila zangu wanafuta namba Herangi jisipono wanaisevu tena Kinacho mtesa ni kimoja tu kwa mba Sumia penza ke minilisha imeza mama Wasila wanafuta namba Kijisipono wanaisevu tena Kinacho mtesa ni kimoja tu kwa mba Sumia penza ke minilisha imeza ila One day, moyo Utakuwa huru kabisa One day Moyo Nasema moyo wangu stoutesa One day Moyo Utakuwa huru kabisa One day Moyo Nasema moyo wangu stoutesa
Kati mwingine napika simu Sikia ya mwanaume sauti Nikikuuliza ni nani ule Unanyongeza na matusi Naisi napika simu iko bize Hadi masaa matatu Nikijiloga nikuulize Matusi, matusi Ay, wasila zangu wanafuta namba Kijisipona wanaisevu tena Kinacho mtesa ni kimoja tu kwamba Sumia penza ke minilisha imeza mama Kwa sila wanafuta namba Kijisipona wanaisevu tena Kinacho mtesa ni kimoja tu kwamba Hata namba ke minilisha imeza ira
One day, moyo Utakuwa huru kabisa One day Moyo Nasema moyo wangu stoutesa One day Moyo Utakuwa huru kabisa One day Moyo Nasema moyo wangu stoutesa
Sitotesa moyo Sitotesa nafsi Sitotesa moyo Sitotesa nafsi Sitotesa mtima Sitotesa
One day Moyo Utakuwa huru kabisa One day Moyo Nasema moyo wangu stoutesa One day Moyo Utakuwa huru kabisa One day Moyo Nasema moyo wangu stoutesa